take you to the beginning. Maybe you can understand what I mean. Natoka kwenye hamsini, hamsini. There's no option ya mimi kurudi chini. Let me take you to the beginning. Kupe movie flani ya kutisha upate disiplini. Mungu akipanga kuwili na wini atafanya nini. Rusha jini, tia pini, kesho na mkarelini. Oya hasta la vista. Mjini sijaja kupiga picha. Napiga mahaso na change maisha. Tuko bongo kama ngambo tunabisha. Mefunga mitambo tunawakilisha. Tunafanya mambo west fananisha. Loshika mabango story yao kwisha. Are you ready for the rumble, mister? Hasta la vista.
Take you to the beginning. Before tifanye si wengi waliamini. And for the record tunaipeleka to Guinness. I never settle for less. See ambition ain't a limit. Let me take you to the beginning. We used to do it for love. Before nifike mjini. Don't you let it action. Ilibidi ni kwe makini. Now I'm sick to the bone. Joni pelekeni clinic. Ki lifestyle muda si kipindi. I'm proud of myself na siringi. Si wate tunataka ishilingi. Batizo advice ni mingi. But then I might proceed. Usinipe title, haina title deed. Now na iPhone, squeeze me kwa vital need. Niko ndani ya gari na songa na I show speed. Yani speedometer mechomeka cluster kabisa. Groupies kunikimbiza wako after my picture. Master rakisha, jufans wanaitisha. Na watambui iyo form ya hasta la vista.
Nijifunza trust ni kitu fragile bro. Kilegea kidogo, wana kuzika slow. Masha hash, lakini mwenye komando. Kujikwa, that's it, the way is to grow. Loyalty ni rare, ndo mana na chuja clue. Tunaishki machale, machale, true. Nilibeba pain, nikageuza kuwa fuel. From the skies to the stars, yeah, I'm breaking the rules. Niweka imani hata when the light went dim. Singing my song when the world went grim. Kate viuno, akate mguwa, kate simu. Siwezi ruhusu, mtu yoyote anekate stem.